Democratic Alliance mangaung e batla ho nke boikarabelo ka pelenyana bakeng sa mathata a metsi a ntse a mpefala. Ho so fetile selemo, ratoropo a hloleile ho fana ka raporoto ya water and sanitation e bontshang hore na diphephetso di kae ebile ditokiso e tla ba tse feng. Baahi ba kopana ka mehla le dipeipi tse dutlang hammoho le sirisi e dutlang le ho nyoloha ha ditefiso. Re tla ngolla motsamaisi wa lekgotla e leng speaker hammoho le provincial treasury hore ba kenelle hanghang. Mangaung e nka se be le pompo tse ommeng, empa boetapele bo thotse. Baahi ba batla dikarabo le ponaletso le toropo e sebetsang.